jele la ah asante sana South Coast Records producer now asante sana Nimechunguza siri zake yangu moyo sitoumiza na mengi machungu Leo nimechunguza siri zake yangu moyo sitoumiza na mengi machungu Sitoku bembeleza juma e mungu na wala sito juta sijete na kwangwe Sitoku bembeleza juma e mungu na wala sito juta Tena kwangwe Na mimi penzi na kujoza Ametoka moyoni mwangu Usiku kucha na kuwaza Kumbe wewe adui yangu Na mimi penzi na kujoza Umetoka moyoni mwangu Usiku kucha na kuwaza Kumbe wewe adui yangu
Chonga mwenye kulivunja sioni hatari asante sana Apo Kijana Fadele asante sana nisalimi watoto wa Kisite Simbas asante sana Kumbe wazazi wako ndio walinichukia Niko ukenda zako bila mimi kunambia Kumbe wazazi wako ndio walinichukia Niko ukenda zako bila mimi kunambia Ganipa fadaiko orogumia Hamingi misharuko na kunikimbia Ganipa fadaiko orogumia Hamingi misharuko na kunikimbia
sitorudi kwako. Natafuta lotulia, najua si mizawa yako. Tena wala ujaribia, na wala sitorudi kwako. Natafuta lotulia, najua si mizawa yako. Tena wala ujaribia. Heri tuachane, mimi na wewe fulani, nimesha nishinda, penzi lako siliwezi. Sakata 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 silira. Asante sana yana roki piga vinanda. Asante sana kijana chuma chuma wasafirishe. Asante sana. Congo, asante sana, watoto watu shoyale.